gamba ye mukwano gane busoli vera wange wadam tieru licha nondaga mu maso gabanji nalindirira sakowa kufundi kusepo abawala basenda senda ee abalala ne basota sota ee ajijijiji naena kumangolwa siku banali manyezeche ninda ebyange byona dalimu kwe masombira wange uhu emere nunji na jiraba mukwe abana balunji mukwe esanyu buli musajja lya nonya liri mukwe kenkufunye mase nze sijja kulaba nkana sijja kukugatika sijja kwenalikiriza mama ebyange byonoonya biri mukwe nze sijja kulaba nkana sijja kukugatika sijja kwenalikiriza bebe ebyange byonoonya biri mukwe abalala mbalabanga bisikirize mama ebigambo mbirabanga lufate kwe musana yayaya tekunkulage tomukwano kwe ndinakugoweka leka ndayire tinjagala kweweka siri kugatika kimuli kyange ajijijiji ndiba nawe bakabukate sijja kulaba nkana sijja kukugatika sijja kwenalikiriza mama ebyange byonoonya biri mukwe sijja kulaba nkana sijja kukugatika sijja kwenalikiriza bebe ebyange byonoonya biri mukwe
The New Eagles.
Teri teri baswamye abaleta bolo kusobagambe nakulonda nende kawa balala wabasinga ah olina size jenjagala wento kafiga keko kasufu agama soga tumeza baby gegande sawo abalala bali era mwomula
siterera ebyange nyabo
bina byona nalonda nange
sirichusa ebyange byonoonya biri mukwe
era mwomula
siterera
ebyange nyabo
bina byona
nalonda nange
sirichusa